Je muri uyu mwanya tugiye kuganira ku bwigenge n'ubwiyunge nyakuri ku birebana n'umuryango waranira inyungu za rubanda Société Civile mu rurimi rw'Igifaransa. Mu gihe tuzi neza ko abanyepolitiki bo mu mashyaka baranira inyungu za leta, abagize umuryango waranira inyungu za rubanda kimwe n'abayobozi b'amadini bakwiye kurangwa no kutabogamira kuri ayo mashyaka cyangwa ku ruhande rwa politiki urwo ari rwo rwose. Abagize uwo muryango bishyize hamwe n'amadini batsinda politiki mbi za gatanya na gateranya za bamwe mu banyepolitiki, bityo bagashobora kugeza abanyarwanda ku bumwe n'ubwiyunge nyakuri. Mu kiganiro n'inyandiko nise amashyirahamwe n'amadini nayo yubaka demokarasi, nibaza cyane cyane ku mikorere y'amashyaka, nsobanura ko adakwiye kwibwira ko guharanira demokarasi ari umurimo wayo gusa. Muri iki kiganiro ndibanda ku banyarwanda bari mu miryango itabogamiye kuri leta hamwe n'abatayirimo ariko bafite ibikorwa biharanira inyungu za rubanda. Amashyaka ya politiki ashakira ingufu mu mashyirahamwe atabogamiye kuri leta. Igihe cyose amashyaka yabayeho, abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bakunze kurega abayobozi b'ishyaka iriri ku butegetsi kwigarurira abagize amashyirahamwe n'amadini mu Rwanda no gusenya amwe muri yo. Ariko abo banyepolitiki barwanya ubwo butegetsi, cyane cyane abari mu buhungiro, mu buryo bwo gushaka abayoboke nabo ubwabo bagakoresha politiki amwe mu mashyirahamwe ari hanze y'igihugu. Hari abategetsi bari mu gihugu, hari n'abarwanya ubutegetsi, buri ruhande rukare Burundi gufataho ingwate abanyarwanda bari muri ayo mashyirahamwe. Kandi koko birazwi ko hari amwe mu mashyirahamwe yakorera amashyaka ya politiki, haba mu gihugu cyangwa mu mahanga, ku buryo ndetse wagira ngo nayo ni amashyaka, cyane cyane iyo ayobowe n'abanyepolitiki nyine. Hari umwe mu bayobozi b'ishyaka rirwanya ubutegetsi wigeze kubwira abari mu nama yari ayoboye ngo mumenye ko ubutegetsi bw'i Kigali buvuga ko iyo utabushyigikiye uba uburwanyi. Nkaho yavuze ati niyo utaba mu ishyaka rirwanya ubutegetsi nyahandi hawe, ababufite bazagufata nk'uburwanyi. Ubwo yabwiraga abatamushyigikiye ariko batarayoboka ishyaka rye cyangwa irindi ryose ritavuga rumwe n'ubwo butegetsi. Mu by'ukuri gushaka abayoboke muri ubwo buryo birimo iterabwoba kandi bibangamiye ubwigenge bw'abanyarwanda batari mu mashyaka. Ubwo se we muri iyo mvugo ni iki yumvaga arushije iryo shyaka riri ku butegetsi avuga ko arwanya, kandi nawe ashaka ko abatamushyigikiye bose bagomba kujya mu mashyaka burwanya? Ntabwo abanyarwanda twese dushobora kujya mu mashyaka ya politiki, ariko abatayarimo dushobora natwe kugira uruhare rukomeye mu guhindura politiki tutarinze kujya muri ayo mashyaka. Kudashyigikira ubutegetsi ntibivuze kuburwanya, kandi no kutaburwanya ntibivuze kubushyigikira cyangwa kutarwanya ibibi bukora, kuko ubutegetsi bwose bugira ibyiza bukora bikwiye gushimwa no kubakirwaho n'ababurwanya aho kubisenya. Ariko hakaba n'ibindi bukora bibi byo kugawa no gukosorwa aho kubyubakiraho.
Kurori mari rumwe ari
umuryango wa inyungu za rubanda ushobora guhindura imiterere y'inzego z'ubuyobozi bw'igihugu na kwita mu gifaransa système politique. Abanyepolitiki baba abari mu butegetsi cyangwa abari mu mashyaka atavuga rumwe nabwo bakwiye kumva neza ko kutemera bimwe mu bitekerezo by'ishyaka ryabo bitavuze kurirwanya. Nta nubwo bivuze ko uba urwanya abayobozi b'iryo shyaka. Abagize umuryango uharanira inyungu za Rwanda ntabwo bakwiye gushyigikira cyangwa kurwanya amashyaka runaka n'abayobozi bayo, ahubwo bakwiye gushyigikira ibikorwa byiza byayo kandi bakarwanya imikorere mibi y'ishyaka iryo ari ryo ryose. Kurwanya abategetsi cyangwa abayobozi runaka b'amashyaka ku giti cyabo rimwe na rimwe ndetse bivanzemo n'urwango si byo bihindura imiterere mibi y'inzego z'ubuyobozi bw'igihugu. Kuko abategetsi bakora nabi bashobora kuvaho, ariko ubutegetsi bubi bukagumaho iyo imiterere y'inzego zabwo idahindutse. Umuryango uharanira inyungu za rubanda nta ngufu uzagira igihe cyose utazaba ufite umwanya mu buyobozi bw'igihugu. Kuba abagize umuryango badaharanira ubutegetsi ntibivuze ko bakwiye guhezwa mu yindi mirimo y'ubuyobozi bw'igihugu budakora politiki y'ubutegetsi, ni ukuvuga ubuyobozi bw'ubutabera n'ubwiyunge. Niyo mpamvu uyu mushinga ushyigikiye byimazeyo ko abagize uwo muryango bakwiye kwishyira hamwe bagashyigikirwa n'amadini maze bagaharanira nabo kuyobora inzego z'ubwo buyobozi kugira ngo bashobore kurengera uburenganzira n'ubwisanzure bw'abaturage mu bwigenge. Ingufu abagize uwo muryango bakoresha rimwe na rimwe bashyigikira amwe mu mashyaka ya politiki bakwiye kuzishyira muri uwo muryango wabo kugira ngo uzashobore kuvana ubutabera mu maboko y'abanyepolitiki bakitandukanye nabo, bityo bakageza ubwo butabera ku bwigenge nyabwo. Uwo muryango ukwiye rero nawo kugira abawuhagararira muri ubwo buyobozi bw'igihugu kugira ngo ushobore kugira ingufu nk'iz'abanyepolitiki. Ibyo bikaba bikwiye kwemerwa mu itegeko nshinga. Ni ukuvuga ubuyobozi bwigenga bufite inzego zikomeye kandi butayobowe n'ubutegetsi nyubahiriza amategeko. Hari abashobora kumbwira bati ibyo ntibishoboka, nta handi byabaye, abagize amashyirahamwe nta mwanya bagira mu buyobozi bw'igihugu. Abo nanjye nababaza ati none se politiki y'ibindi bihugu niyo yacu? Kuki tugomba kurebera ku bandi politiki zabo aho gushaka iyacu? Nababaza kandi uko bo babona ibintu byagombye kugenda nyuma y'imyaka yose tumaze muri za politiki zitangiye abanyarwanda kugira ngo bambwire ukundi kuntu babona abo banyepolitiki bazashobora guhindura imikorere yabo n'icyizere bafite cy'uko bazabigeraho. Ndemeza kandi ndashidikanya ko igihe cyose abagize amashyirahamwe arengera inyungu za rubanda batazaba bafite ababarengera nabo ubwabo mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu, bazahora bakubitwa, bafungirwa ubusa, bahunga igihugu ndetse bicwa n'abanyepolitiki bihuba ububasha badafite bwo guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Umuryango uharanira inyungu za rubanda ntubogamira kuri politiki y'amashyaka. Mu bihugu byateye imbere muri demokarasi, abayoboke b'amashyirahamwe n'amadini ntibajya mu bikorwa bya politiki birinda gukorana n'abanyepolitiki kugira ngo abo ngabo batigarurira imishinga yabo. Abashyigikiye ishyaka iri n'iri ubamenya iyo amatora yegereje. Muri ibyo bihugu abo badakora politiki bashobora gusaba ubutegetsi buriho guhindura ibitagenda neza batarinze kwifashisha amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, kuko amashyirahamwe yabo aba yigenga koko. Ku banyarwanda rero siko bimeze ku mashyirahamwe yose. Kimwe n'uko amashyaka amwe na amwe aba ku butegetsi andi akaburwanya, amwe mu mashyirahamwe y'abanyarwanda nayo akurikira izo mpande za politiki zitavuga rumwe aho gukorera hamwe ubwayo mu bwigenge, nuko abayagize nabo bagashyamirana nk'abanyepolitiki kandi mu butegetsi kandi nta butegetsi bo baharanira, bakicamo ibice aho kwishyira hamwe ngo barwanye amakosa yose akorwa n'abanyepolitiki bo muri izo mpande zombi. Kubura ubwo bwigenge n'uko kubogama bituma abo bari muri ayo mashyirahamwe batinya kwamagana amakosa y'abanyepolitiki bo mu mashyaka cyangwa bo mu ruhande rwa politiki bashyigikiye ngo batiteranye nabo. nyamara iyo abonye politiki bari ku butegetsi ntibabura guhindukira babandi babafashije kugeraho iyo badakomeje kubashyigikira. Muri Ugoriya rero usanga abagize amashyirahamwe n'amadini aribo baha ingufu abanyepolitiki mu by'ukuri. Reka ntange urugero, hari bamwe bahungiye ubutegetsi kandi barakoreye abanyarwanda ibyaha bikomeye ndetse bamwe bakabyemerera, ariko bagira mu buhungiro abagize amashyirahamwe bari mu bihugu ndetse byateye imbere muri demokarasi ntibasabe ayo mahanga barimo kubakurikiranaho ibyaha bakoze, kuko babifuza gufatanya nabo kurwanya ubutegetsi bose bahunze. Ibyo siko byagombye kugenda. Rero amashyirahamwe arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu akwiye kugira ubwigenge buhagije kugira ngo atavogerwa kandi akorere mu bwisanzure. Umuryango uharanira inyungu za rubanda ariko watangiye inzira y'ubwigenge. Nubwo ubwo bwigenge maze kuvuga butaragerwaho bihagije, biragaragara ko hariho amashyirahamwe atabogamiye kuri leta ari mu nzira yo kubugeraho. Birazwi ko hari abarideri, ni ukuvuga bamwe mu bayobozi bakuru b'ayo mashyirahamwe bafata iya mbere bagakora ibikorwa bigaragaza ko bashobora kugeza abanyarwanda ku mpinduka mu buryo bwerekana ko abanyepolitiki atari bo kamara. Muri ibyo bikorwa navuga nk'imyigaragambyo ya magana akarengane, amanama bakoresha hirya no hino ku isi bagatumiramo abo banyepolitiki kugira ngo bigire hamwe ibibazo bireba abanyarwanda n'ibindi n'ibindi. Ikigaragara gusa ni uko bamwe muri abo banyepolitiki batitabira ayo manama. Ibyo ariko ntibyagombye guca intege abagize umuryango uharanira inyungu za rubanda, ahubwo byagombye gufatwa nk'aho ari ubutumwa message, ubutumwa bubabwira ko bashobora bwabo gukora ayo manama bagafata ibyemezo batarinze gutumiza abo banyepolitiki. Ibyo nibabigiraho nibwo bazaba bageze ku bwigenge nyakuri. Umuryango uharanira inyungu za rubanda rero ukwiye kuba umuhuza w'abanyarwanda. Kimwe n'uko amashyaka ya politiki adakora akazi k'amashyirahamwe, aya nayo ntiyagombye gufatanya n'amashyaka gukora politiki nk'uko nabivuze. Ubwo bwigenge nibugerwaho, umuryango uharanira inyungu za rubanda uzaba umuhuza w'abanyarwanda. Abagize umuryango nibwo bazashobora no guhuza abanyepolitiki bafite amakimbirane kandi bakababwiza ukuri bati imizigo y'ibyo mukora bitangiye abanyarwanda twese twebwe rubanda ntiduca. Abanyamahanga ntabwo bazi ibibazo byacu kuturusha, niyo mpamvu ubwacu dukwiye kwishakamo abashobora kudufasha kubikemura. Abagize umuryango uharanira inyungu za rubanda hamwe n'amadini nibo rero bakwiye gushyiraho politiki nyakuri ihuza abanyarwanda ndetse bagahuza abari mu gihugu n'abari hanze yacyo, kuko batabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi. Intego yabo ni iyo kurengera amahame ya demokarasi twese twemera, iyubahirizwa ry'amategeko, uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ubutabera, ubwiyunge nyakuri, ubumwe, amahoro n'umubano mwiza by'abanyarwanda. Ayo mahame niyo akwiye gushyirwa imbere, kuko amashyaka yose ariyo ashingiraho ashyiraho ubutegetsi n'amategeko. bityo bagafasha amashyaka kuyashimangira. Uwo munyawo mugari nakwita mu Gifaransa Organisation de la Société Civile et des Cultes, wayoborwa n'intumwa z'amashyirahamwe n'amadini hamwe n'abandi bantu baharanira ariya mahame ya demokarasi ku giti cyabo, ariko badakora politiki y'amashyaka kandi batagamije ubutegetsi. Ibyo ni byo byatuma abaturage bawugirira icyizere, bityo bakawushyigikira maze bakawuyoboka. Ukwiye kuzaba amizero y'Abanyarwanda. Urubyiruko ntirukwiye kuba ingabo z'amashyaka. Abandi bantu abayoboke b'amashyaka bakunze gukoresha mu buryo budahwitse rero ni abasore n'inkumi bagize urubyiruko, iyo babigisha ingengabitekerezo z'amashyaka yabo zishyamiranye Abanyarwanda. Kuba abanyepolitiki bigisha urubyiruko politiki ubwabyo ntacyo bitwaye. Ikibi ni ukurugira ingabo zabo za gisivili no kurwigisha ingengabitekerezo zitanye Abanyarwanda n'ibindi byose bigamije gusebya abo mu yandi mashyaka batavuga rumwe. Kandi nanone abana bakiri bato ntibakwiye kujyanwa mu bikorwa bya politiki y'amashyaka. Ndetse hari n'abanyepolitiki baboneraho umwanya wo gukoresha ya karita y'amoko ya politiki, bakemeza abo bana abasore n'inkumi ko ngo ari Abatutsi cyangwa Abahutu, bakabaha ubwoko batari bamenya bakoresheje za ngengabitekerezo n'aho bigishijwe, kugira ngo babone uko babashyira imbere ku rugamba rw'intambara y'ibitekerezo bya politiki. Abo nabo tujya tubabona bashyamiranye mu mirwano nka ba bandi bajyanwa ku rugamba rw'intambara y'amasasu. Abagize umuryango uharanira inyungu za rubanda nabo bagira ishyaka. Mu Kinyarwanda kugira ishyaka ni iki? Kugira ishyaka cyangwa kurwana ishyaka bivuga iki? Njya mbwira abantu ko nta shyaka rya politiki ndimo, ariko ko nanjye mfite irindi shyaka ryitwa Ubwiyunge Nyakuri nuko bakasaka bagatemba. Nyamara nibyo, kugira ishyaka ni ukugira icyo wemera kandi uharanira kugira ngo kigerweho. Ubwigenge bw'umuryango uharanira inyungu za rubanda ntibubangamiye amashyaka ya politiki, ahubwo bishyigikira inzira ya demokarasi twe twemera. Buri shyirahamwe ritabogamiye kuri leta naryo riba rifite ishyaka riharanira ko ryagerwaho. Urugero ni nk'uko iyo ishyirahamwe rirengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu, iyo ntego niyo iba ari ishyaka ry'iryo shyirahamwe. Guharanira ishyaka ntibivuze kuba mu ishyaka rya politiki gusa. Amashyaka ya politiki agomba rero kureka gusuzugura amashyirahamwe ku mpamvu y'uko yo atemerewe gukora politiki igamije ubutegetsi, kuko nayo afite uruhare rukomeye mu guharanira demokarasi. Dukwiye gushyigikira rero twese ubwigenge bw'Abanyarwanda baharanira inyungu za rubanda kandi badakora politiki y'amashyaka. Nongere nibutse ko ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuti udasanzwe, kandi ko impinduka ikorwa n'ibitekerezo bishya. Iki kiganiro mukigirwa na Musomesha Louise, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'Ubwiyunge Nyakuri, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi. Murakoze, ndabashimiye, mugire amahoro, naho gutaha.